He ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero o te wā, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi, kua tai atu te minita i ngā take aorere a Nanaia Mahuta ki Amerika. Anā ko ngā kōrero o te wā, mo te kōwhiori kei Wainganui a tātou, me ngā tai pitupito hākinakina e whai ake nei. Iangi tū tāna haere ki te rā whitiwāinga i ngā rā tata nei, i naia nei, kua tai atu tō tātou minita i ngā take aorere a Nanaia Mahuta ki Amerika. Me te aha kua uiuitia ia e te rato ngā karere rongonui o reira e CNN. Nā Peke Anderson o CNN ia i uiui, ā he maha ngā take i āta kōrero hia, pēnei i ngā tatauranga kanoārai e hāngai pūana ki a ngai tātou te Māori. He maha ngā hui a Nanaia Mahuta ki roto o Washington DC, ko tētahi hui nui, ko tērā ki te hekere tari matua o Amerika. Anā ka haere atu ia ki Ottawa i Kānata, i mua i tana hokinga mai ki Aotearoa nei. Nā, kua mate he tangata i te mate kōwhiori i ona tau 50, no reira i tēnei wā nei whātekau mātahi ngā tāngata kua hinga ki te pō i te ngau a te kōwhiori i a rātou. Mēnā ka tirohia ake e tātou ngā tatauranga o te wā, 215 kēhi hou i hua ake i te 24 haora nei, ko tahirau 96 kei tāmaki makaurau, ko te toenga kei ngā rohe o Waikato, te tai tokerau te moana a toi, te Wairiki me Manawatū. Nā ngā tatauranga o te 24 haora nei ka eke tā tātou tapeketanga Delta ki te fitu mano 268. 28 tūroro kōwhiori kei te hōhi pera i tēnei wā toko ono o rātou kei ngā wāhanga whā omoomo. Nā ko eke taumata tātou te Māori i roto i tā tātou whai kia kano āraitia tātou. Arā 80 o te iwi Māori e āhei ana ki te whai te kano ārai kua whai i te pūerotanga tuatahi i naia nei. 65 kua whai i ngā pūerotanga e rua. Nā, hei tērā wiki, ka uru te motu ki te pūnaha ramatoru, ā, kāre roa a muri mai, ka tūwhera ngā kēti o tāmaki, kia puta ki waho, kia kuhurā nei ki roto. Hioi, kei te māharahara tonu ngā kaitoranga pū Māori ki ngā hapori tua whenua Māori, kāre anō kia tino whai wāhi nui ki te kanoārai, hara, kei raru nui rātou i te taia nifinifatanga o ngā manuhiri o rohe kōwhiori ki a rātou. Hei tā Marama Davidson o ngā kākāriki, kei raro tonu ngā tatauranga kanoārai mo te Māori e putu ana, hei tāna, ka mahu e tā te kāwanatanga whakamātautau i te pūnaha ramatoru i mua i te āta whakatau i te rā e tū mai ai taua pūnaha. Nā, kei te hanga mōkihi rongo ā Māori, te ropu wāhine Māori toko i te ora i te kauwhata, hei tuku mā rātou ki ngā rohe o Manawatū me Tainui, hei tā rātou he nui ngā whānau e ā wangawanga ana i tēnei wā, nā ko nā no hoki te hiahia kia whakapiki ake i te wairua o te hapori. Hei tā ngāreta paiwai o te ropu wāhine Māori toko i te ora, kei roto i ngā rongo ā Māori te oranga mō ngā whānau i tēnei wā uaua o te kōwhiori. Hei tā ana mai rāno e nei rongo ā e hāpai ana i te hauora o te Māori, ā mohoa tonu nei. Nā i hua ake he take kaikiri roto o tautahi i ngā rā tata nei, i nā koa i whakairi pānui tētahi tangata, he whare rehi hararei a tōna, e kiana kau e kōrero Māori roto i tēnei whare kaua hoki e whakahua i te ingoa Aotearoa, a neira a Meng Foon, kōmihana whakawhanaunga a iwi.
Ka mōhio tātou anō, he kaikiri kei te Waipounamu, he kaikiri kei wāinga tātou tonu, ka mihi atu ki te tangata ka whakamatāra ki a ngai tātou tēnei pānui ki te nuinga. Hoi anō, ko wāku nei whakaro i takahieta mana o te ao Māori nā te mea, ko tēnei te whenua, he whenua Māori tēnei i te tuatahi. Ko te reo tuatahi o tēnei whenua, ai, ko te reo Māori anō.
Nō re re te iwi, koe ranga tai pitupito kōrero o te haora e whai ake nei ko ngā hā kinikina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Kua mihi a whakamutunga atu a Damien McKenzie ki te kapa o pango kia pai ai tana huri ki o nā rā futupōro hō ki roto o Hapani. Kei te hoki mai te nuinga o te kapa o pango ki Aotearoa nei, engari kei te haereke a McKenzie o te kapa rangatira ki Hapani kia timatai o nā rā tākaro ma Suntory Sun Goliath. Kei te whakakapi ake te uri o tūwhare toa I te tūranga o Bowden Barrett, nā te mea kei te hoki mai anō a Barrett ki Aotearoa o tira ki te kapa kahurangi mo te tau e tū mai nei. E hari te mea I whakai te ue pūwhutupōro o Aotearoa ki te whakatārewa I te kirimana a Damien McKenzie ki a rātou I aia I Hapani. Nō reira, hei te tau tītoki rā nōpea, ka hoki mai anō ia ki Aotearoa o tira ki te kaparangatira. Koe rā ngā hā kinikina o te wā ki ora tātou.
Nā nō reira e te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.